Nokunikeza okuncane ngicabanga ukuthi akukho okungcono kimi kunezwi nje ukukholwa kuvela ngokuzwa nokuzwa izwi likaNkulunkulu. Ngolwezi zithathu futhi mhlawumbe ngamasonto enye yezinkonzo zangesonto nginika umelusi ukuphumula okuncane nje akufanele ngempela futhi ngicabange ukuthi mhlawumbe sizothatha incwadi nje eBhayibhelini sasivamise ukukwenza lokho futhi ngezinye izikhathi sihlale unyaka kuyo. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi sahlala unyaka wonke nje encwadini yesambulo kodwa ohe izinto esazifundayo nokuthi kwakumangalisa kanjani. Saseke sibuyela emumva futhi sathola encwadini kaDanyeli noma incwadi kaGenesis noma Exodus futhi nje siyithathe isahluko ngesahluko futhi nje kwabopha lonke iBhayibheli ndawonye. Oh, ngiyakuthanda nje lokho. Ngamuvanyana sizodingeka sithole uma inkosi iqhubeka nokubusisa sithi siqhubeka sizongena kwezinye izinto ezijule ngempela phakathi lapha ezijule ngempela futhi nje sizosuka endaweni siye endaweni embhalweni nakho futhi ngiyathanda ukwenza umbhalo uqhathaniseke nombhalo yileyo ndlela okufanele kube ngayo isithombe esisodwa nje esihle esikhulu futhi kule ncwadi esiyidadishayo sizongena insindiso nokuphilisa kobuNkulunkulu nezimangaliso nezihawu futhi yonke into ingena lapho futhi mhlawumbe uma sengifika endaweni lapho engizodingeka khona ngifinyelele emhlanganweni angazi neze ukuthi nje ukuthi ngizoba nini emhlanganweni ngibizelwe emhlanganweni ngoba anginanto ehleliwe ngize nje ngizwe ngiholeleka kuba ngenze into ethize nalokho kungaba ngaphambili ekuseni ngahle ngindizele eCalifornia ngenyukele eMaine noma kwenye indawo nje lapho engangibizela khona. Ngingaleso sizathu ngingahleli olukhulu uhlu olude lohambo ngoba ngeke ngakwenza lokho. Inkonzo yami ayinqanyuliwe ngaleyo ndlela futhi nje yehlukile. Futhi manje ngiza ekhaya ukuba ngizophumula kancane nje ngehle ngamapawundi angamashumi amabili kulo mhlangano wokugcina nomfowethu Messiah nomfowethu God ubesenhla esikhashaneni esedlule wayesethi mfowethu Branham ngiyaqaphela ukuthi wenzani ufaka yonke inhliziyo yakho kuwo ngathi ileyo ndlela kuphela ongenza ngayo uhlobo olufanele lomsebenzi wenkosi ngokubeka yonke into onayo ibe sendaweni yangaphambili ngoKristu onke amandla akho wonke umphefumulo wakho yonke inhliziyo yakho yonke ingqondo yakho yonke into onayo. Uma wenza noma yini yenze kahle kungenjalo ungayenzi kwasanhlobo. Uyabo yeke kanjalo nje uzoba ngumKristu. Beka yonke into onayo kuKristu. Lokho ngokuthi isikhathi sakho, italente lakho, yonke into yakho. Ngisanda kuqaphela lo mfo osemncane lowo ngumkakho mfowethu Bend nguye oshayayo noculayo lapho labo bashatikazi abasebasha futhi akusilo upiano akusiyo ngisho neogani kodwa uhlobo oluthize lwensimbi eshayiwayo bashaye izintambo futhi incinzeke nokwenzela inkosi into ethize. Uma ungenza lokho futhi ucule lokho ngokuthi uzuze imphefumulo yenza okuthize akunandaba ukuthini uma ungashaya ikhwelo awu lishaye ikhwelo yenza okuthize nje fakaza nje noma wenzele umbuso kaNkulunkulu okuthize noma ngabe yini onayo ibeke ekusetshenziselweni inkonzo kaNkulunkulu. Manje asizukuzama ukuhlala isikhathi eside kakhulu ngoba ngiyazi niyasebenza nifanele nivuke kusesekuseni futhi ngiyozingela izingwejeje njalo ekuseni ngizonitshela iqiniso nje yilokho engikwenzayo yilokho engikuzela ekhaya ngokuphumula kancane futhi ngakho ngiyavuka cishe ngelesine ngqo futhi ngiphumela emahlathini futhi awu ngizingele kancanyana bese ngiyolala futhi sengithola leso sisindo siyabuya ngakho ngizophumula emva kwesikhashana uma inkosi ithanda futhi yonke into ikahle. Kulungile manje sizophenya emabhayibhelini enu ngifuna niphathe amabhayibheli enu njalo ebusuku ukuthi ni ngokuphumelela kwenu uma omunye engenawo ambalwa omunye engafuna ukuhambisana elandelana nokufunda sinamanye lapha besingaba ne abanye babangenisi ukuba bawedlulisele ukhona olifunayo na awu phakamisa isandla sakho nje Angazi noma umfowethu Doc woza lapha bese uthatha la mabhayibheli uma useduzane lapho nomfowethu Benz ngabe kunjalo Benz na ngimzwile ethi ini Conrad ngangimbiza ngithi ukukuthola kulukhulu kuzo mhlawumbe mfowethu Neville ngize ngalithola kanjani igama lika Benz na ngiyabazi ubuso bendoda futhi angikwazi nje angikwazanga ukubiza igama lakhe Futhi niyazi lapho uya ngokuba mdadlana ngithola into eyodwa kulukhulu kakhulu kimi ukufunda leli Bhayibheli futhi nje ngiyakuzonda ukucabanga ngokufaka izibuko ukufunda iBhayibheli kodwa lapha kungebudala ngangicabanga ukuthi ngase ngiba impumputhe ngase ngiwelela ukuyobona uSam noSam wathi Bill angazi wathi ngizovele nje ngikubhukele kumunye udokotela oyispecial ngaya eLouisville kungahle ukuba kwakuyintando yenkosi omunye udokotela odumile oyispecial ngiyalikhohlwa igama lakhe manje kodwa wayefunde incwadi yami wayesethi uma uke waze wabuyela eAfrika ngifuna ukuhamba nawe Wathi futhi uma labo bantu baseAfrika bayakuthanda wayesethi bakhonza kakhulu izithixo kakhulukazi ngomese uyosika ngakho wathi ngifuna ukunikeza izinyanga ezisithupha zempilo yami ekuhlinzweni kwezingwengwezi nezinto emishini Wayesethi uma besingahamba ndawonye futhi ubungafumana umusa kubo kanjalo wathi bese kuthi uma bebe nezingwengwezi nemisebenzi yamehlo wathi ngingathanda nje ukukunikeza mahala izinyanga ezisithupha zakho futhi ngiyakhohlwa ukuthi udingeka ulinde isikhathi eside kangakanani ukubhukela ukumbona Futhi sasihlezi egunjeni elincane futhi lalinelincane elincane ilambo elibomvu elivelayo emuva lapho egunjeni elimnyama ngani ngangikwazi ukufunda lezo zinhlavu zamagama kwathi aphile saka ngangikwazi ukufunda ngapha nangapha wayesekushaya isithombe ku 1515 futhi ngangikwazi ukufunda wayeseku kufaka ku 1010 futhi ngangikwazi ukufunda wathi awu akukho okungalungile kangako emehlweni akho ngakho wayenesibonisa kude sincane i telescope wabeka itsinjana encane elusizo emumva lapho into encane niyazi lezo zibonisa kude ezindala ama telescope bangaki abasawakhumbula na sasivame ukubuka ngawo sibuke izithombe kanjalo nje wayesethi ngokufunda lo khona ngathi yeyo umnumzane wathi ngifundele khona kwakune sonke isiqephu sendaba esithi asebe ngako ngaqala ngasifunda waqala kusidonsa asikhuphule kanjalo kuya ngokwehla ngokwehla wakwenza kwaba ngaka ngama wathi ngingakutshela into eyodwa usudlule emashumini amane ngathi yebo kunjalo kade ngedlula kuyo wathi ukwenze kanjani na wathi iso lomuntu ngokwemvelo uma usuneminyaka engamashumi amane ubudala njengezinwele zakho ziba mpunga kanjalo njalo imbulunga yeso iba isicaba wathi manje uma uphila isikhathi eside ngokwenele lokho kuzobuya futhi wathi lokho kubona kwesibili bakubiza kanjalo kodwa wathi isidalo singumuntu cishe iminyaka engamashumi amane ubudala empeleni bayo wathi akukho okungalungile ngamehlo abo ngingalubona unwele uma belubekwe phansi lukhelise kimi kodwa lusondeze kimi wayesethi manje funda iBhayibheli lakho wathi lifuqe lisuke kuwe wathi emva kwesikhashana ingalo yakho ayizokuba inde ngokwenele uze ungabe usakwazi ukukhipha lapho kude ngokwenele ukubwa ukubambe futhi ngakho wangenzela izibuko nengenye engezansi egcineni uyakwazi ineyokufunda wathi manje epulpiti lakho wayecabanga ukuthi ngangingomunye walaba lapha abashumayeli abaphakeme niyazi futhi ngakho wathi wena ingenye engaphezulu impela yisibuko eseyifastela elejwayelekile nje isibuko esejwayelekile nje nengxenye engezansi egcineni inolunye uhlobo lokugaya kuyo engingakufunda kusondele niyazi kanjalo ngakho nje ngiyakuzonda ukuzifaka nginjalo futhi manje ekufundiseni kweBhayibheli futhi ngeNew Testament elisha kulobusuku ngakho kuNew Testament elisha lika Collins linemibhalo engusayizi okahle kodwa manje uma sengibuyela kwelinye ngingahle ngidingeke ukuba ngiye kulabo obhuti abadala nohlobo lokufunda ngabo kodwa noma ngabe kuyini ngiyajabula ukuthi nginento engingabe ngisalokhu ngikwazi ukufunda nanoma yini enginayo ngizonika wonke umuntu yonke into engingayithola iye enkazimulweni kaNkulunkulu ngethemba ukuthi uzothatha lowo nyaka awusayini angikwazi ukumcela ukuba asuse ubudala bami ngiyazi yileyo nto nje sonke sifanele siyenze sifanele sedlule kulokho futhi ngiyazi angisuye umfana omncane njengoba ngayo nganjalo ngimi lapha emsamo ngineminyaka engamashumi amane nesishiya galombili ubudala futhi cabangani nje kusasele iminyaka emibili ngizoba neminyaka engamashumi amahlanu ubudala mfowethu Mike Hey, kulukhulu ukukholwa. Ngivele nje angikaze ngazi ukuthi ngase ngedlule emashumini amabili kuze kwaba seminyakeni cishe emibili edlule kunjalo. Ngivele nje angikukholwanga kepha nokho ngikulukhulu kimi ukuba ngikukholwe ngize ngibuke ngezibuko bese ke ngiyazi ukuthi kunjalo ke. Kodwa ukubuka nje ngizizwa kahle nje njengoba ngangilokhu ngizwa empilweni yami futhi ngiyabonga ngalokho futhi lonke udumo malube kuNkulunkulu manje sitatisha incwadi yamaHebheru kade ingenye yezijule kunazo zonke kakhulu ecebe kunazo zonke zezincwadi zeBhayibheli ngiyanitshela incwadi ngempela ezo uma uNkulunkulu evuma futhi nje sifinyelela phansi kulogu ngikholwa ukuthi sizothola izigaxa zegolide sizoze simemeze nje izindumiso zikaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi futhi manje ngiincwadi yamaHebheru ngempela eyikhona ifanele ukuthi yabhalwa nguPawulu ongcwele umthasisi omkhulu kunabo bonke weBhayibheli ngicagele izwe eselike laba naye ngaphandle kwenkosi yethu uJesu Kristu noPawulu wayehlukanisa manje uPawulu wayenguthisha weBhayibheli wangempela okungukuthi iTestamente elidala yileyo ncwadi kuphela eyabhalwa ngaleso sikhathi ebizwa ngeBhayibheli futhi wayezama ukukhombisa kumaHebheru ehlukanise iTestamente elidala futhi ekhombisa iTestamente elidala liyisithunzi noma umfanekiso welisha khona lapho besingashaya umuga wasekhaya futhi sihlale izinyanga ezintathu khona lapho kulomcabango owodwa khona lapho ukubuyela emumva ngqo uma besingaphenya emaBhayibhelini ethu manje kusobala sikumaHebheru isahluko sokuqala kodwa uma besingaphenya ezambulweni isahluko seshumi nambili benizokubona ngokupheleleyo futhi ukuthi izithunzi zikanjani Uma nina onamapensela enu futhi nizobhala phansi imibhalo kuma ezambulweni zeshumi nanye sithola ukuthi uJohane esiphengeni sasePatmos wabona wesifazane emizibhakabhakeni futhi wayenelanga ekhanda lakhe nenyanga phansi kwezinyawo zakhe Nowesifazane sikwana umntwana ukuba azalwe wazala umntwana wesilisa uDrago ubomvu wama ukuba ashobadele umntwana masinya esezelwe futhi umntwana wahlithwelwa ezulwini nowesifazane wabalekela ehlane lapho ondliwa khona isikhathi nesikhathi esingcenye noma ukwehlukaniswa kwesikhathi manje owesifazane wayemela ibandla nomntwana amzala kwakunguKristu inyanga phansi kwezinyawo zakhe kwakungumthetho ilanga ekhanda lakhe kwakungumusa izinkanyezi ezishumi nambili emqheleni wakhe kwakungabapostoli abayishumi nambili futhi yilapho kulokho abapostoli abayishumi nambili kwakuyinkazimulo nomusa ukuqheliswa umqhele kwethestamente elisha niyabo ngokuba azikho ezinye izisekelo ezingabekwa kunaleso esesivele sibekiwe niyabo sona isisekelo ithestamente elisha abapostoli ifundisi abapostoli kanjalo njalo ngokutholakala komqhele wethestamente elisha bese kuthi ke inyanga isithunzi selanga ilanga libonisa nje ukukhanya kwalo uma lisemva kumhlaba nenyanga inikeza ukukhanya ukuba kuhanjwe ngakho ebusuku futhi isithombe esihle kanje pho esinaso lapha esinye isithombe esihle ilanga limele uKristu inyanga imele ibandla zifana nje nendoda nomfazi nasekungabibikho kukaKristu ibandla libonisa ukukhanya okuncane ivangeli futhi ngokukhanya kokuba kuhanje kukho kuze kuphume indodana futhi bese ke ibandla nendodana inyanga nelanga uhlangana thaqa ndawonye niyabo inyanga ingcenye yelanga nebandla liyingcenye kaKristu futhi ngenkathi kusengukungabibikho kukaKristu ibandla libonisa ukukhanya kwakhe bese kuthi-ke ngokuqiniseke ngempela njengoba singabona inyanga ikhanya iyazi ukuthi ilanga liyakhanya ndawo ndawo futhi inqobo nje uma ibandla libonisa ukukhanya kukaKristu uKristu uyaphila ndawo ndawo amen kucabangeni manje umthetho wawungumfanekiso womusa kodwa umthetho wawungenamandla asindisayo kuwo umthetho kuphela umthetho wawuyiphoyisa iphoyisa likufaka ejele kodwa niyabo kuthathe umusa ukukukhipha ejele niyabo ngakho igazi likaKristu ivangeli lisikhulula esonweni umthetho kuphela usenza izoni umthetho kuphela wathi wena uyisoni ungebi ungaphingi ungafakazi amanga niyabo iphoyisa elithi usephutheni futhi unecala kodwa ivangeli izindaba ezinhle uKristu wafela kusisindisa kuzo zonke iziphambeko zethu iziphambeko zokweqa umthetho uKristu wafela ukusikhipha manje uPawulu wathi nje angaphenduka akabuzananga nakholiji kanjalo akabuzananga nayibaphi abefundisi kodwa niqaphelile na wehlala e-Arabiya futhi wayelapho iminyaka emithathu e-Arabiya manje lokhu ngokuthi ngowami umbono ukuthi manje sifanele sithole isendlalelo salokhu ukuze sizokwazi ukuthi kuqiniseke kangakanani nesifundo sokuqala kulowo busuku sithatha isendlalelo sethu manje uPawulu wayenguthisha weBhayibheli ngempela ngoba wafundiswa ngaphansi kwalowo omkhulu uGamaliyeli owayedume ngaso sonke isikhathi futhi wayengomunye wabaziwa kakhulu bosuku lowo thisha omkhulu womthetho nabaprofeti ngakho uPawulu wayefundiswe kahle esikoleni ngalezo zinto bese kuthi-ke ngimthanda ngale ndlela lesi sambulo esikhulu eqotho enhliziyweni yakhe umbulali wayevumele phezulu ekufeni kukastefano futhi wabona ustefano efa ngaphansi kwamadwala namagabade okukhandwa ngamatshe aze afe ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi wathinteka uPawulu ngenkathi ebona uStefano ephakamisela izandla zakhe ezulwini wayesethi ngibona amazulu evuleka ngibona uJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu wayesethi baba ungababaleli lesi sono wayeselala ubuthongo Ngikaphele lokho na akazange afe walale ubuthongo njenganje angikhola ukuthi wake walizo elinye idwala njengengane nje esifubeni sikanina ulala ubuthongo uStefan walala ubuthongo ezingalweni zikaNkuluNkulu kukhona ukuthize ngoPaulu okwamthintayo bese ke yena noma imuphi umuntu ophansi ukuhlabeka ezama ukulwa nakho ugingikela kumphristi omkhulu futhi uthola izincwadi amaletha wathi ngizobabopha bonke labo bantu owenza wonke lo msindo nalabo abakholwa okuphambene nokukholwa okuyikho okwakuthathwa kanjalo ebesingakubiza ngokuthi namhlanje olunye uhlanya olusuka emsukeni noma into efana naleyo bebanga omningi ningi umsindo futhi bebanga isiphithiphithi sizokwehla nje bese sikuxazulula futhi endleleni yakhe ebheke ezantsi omdadlana hayi indlela enkulu njengaleyo esihamba kuyo nalezo zindlela ePalestine imizila emincane nje njengomzila wamankomazi odabula emahlathini lapho khona izinkomo nezimvu namahashi nezimbongolo namakameli ayenqamula emagqumeni noPaulu esendleleni yakhe ebheke ezantsi eDamaseku ngisho emini ngolunye usuku ukukhanya okukhulu kukhanyisa phansi futhi kwamshaya phansi akekho owakubonayo kodwa uPaulu ufanele kuqaphele lokho futhi khona lapha lokhu akuqondene nomuntu ngomanje kodwa ngakho nje siholeleka kulesi sendlalelo ukuthi nizokwazi ukuthi lowo Jesu ofana manje ngenkathi elapha emhlabeni wathi ngavela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu manje ngenkathi ehola abantwana bakwaIsrayeli wayeyinsika yomlilo futhi waba inyama wayesebuyela kuleyo nsika yomlilo efanayo futhi ngenkathi ehlangane noPaulu esendleleni ebheke eDamaseku waye leyo nsika yomlilo lokho kukhanya niyabo ukukhanya okukhulu noPaulu wathi ubani lo engimhluphayo na wathi nginguJesu omhluphayo ukukhanya oh akamangalisi na futhi nangu kulobusuku khona lapha kanye nathi saba nesithombe sakhe esashuthwa khona lapho into efanayo niyabo into yomlilo ukukhanya okufanayo nje njengoba wayenjalo uyena izolo namuhla naphakade manje amadoda ayayikanye naye awakubonanga lokho ukukhanya kodwa kwakulapho ngokufanayo nje imiphumela inikeza okufanayo manje ngabe kungenzeka yini ukuthi omunye angabone uKristu kulendlu futhi angabibikho omunye ombonayo na impela kwenzeka lapho kwenzeka futhi ngobunye obusuku ngenkathi uPetru wayesejele nalokho kukhanya kwangena ejele futhi kwathinta uPetru futhi kwahamba kwaqonda ngo ngakumlindi ongaphakathi umlindi ongaphandle kwahamba ngasesangweni isango elikhulu nesango lomuzi uPetru wathi kusho ukuthi bengiphupha kodwa waqalaza kodwa kukhanya kwakungasekho uKristu lokho okuphakade ukukhanya okunguna phakade nangu ya manje endleleni ebheke ezantsi futhi bukani enye into ukuba besingakhuluma ngalokhu ufika emkondweni wami nje kodwa izazi ezalandela inkanyezi usukela le eIndia izwe lasempumalanga izinyanga ziza zidabula ezigodini sezingwadule zidlula iziboniso zezulu futhi zazigcina isikhathi sobusuku ngezinkanyezi futhi akukhoso mlando noma yimuphi owake waphathwa ngokuba aze abone lezo leyo nkanyezi kodwa izazi yayenzelwe zona nje ukuba ziyibone ngakho ungazibona izinto omunye umfo angahlangaziboni kuwe kuyikho ngempela kuye abaqondi njengokuphenduka nje ungaphenduka futhi uthokozele izibusiso zikaNkuluNkulu nje uphuza ezibusisweni zikaNkuluNkulu nomfolandelayo ehlezi eduze kwakho angiboni into niyabo yilokho ke angikutholi nje angiboni ukuthi konke kumayelana nani awu akakutholi nje yilokho kuphela kuphi ulapho Kaphelani manje uPaulu esendleleni yakhe ebheke ezantsi futhi kwathi nje lesisehlakalo esikhulu singenzeka kuye manje wayenganelisiwe yilokho okwenza uPaulu abe muhle kakhulu manje isifundo sethu kulobusuku asijulile sisifundo esingajulile kodwa oh sizongena ekujuleni emva kwesikhashana kodwa lesi sifundo esingajulile impela kodwa nje siyaqala nokuthi kuyini kuyinto eyodwa lokho ukuphakamisa uJesu Kristu uPaulu ukuqala nje ngaphambi kokuba enze lokhu uPaulu wayesifundiso esikhulu seBhayibheli nesifundiso esikhulu seBhayibheli asisoze saphumuza imfundiso yaso phezu kwezehlakalo khaba umnumzane azisoze zaphumuza imfundiso yazo phezu kwesehlakalo ungaba nanoma yiluphi uhlobo lwesehlakalo kodwa kufanele kube ngisho kanje inkosi kunjalo manje testamente ledala babe nezindlela ezintathu ezehlukene abangazi ngazo umlayezo uqala umthetho lo kwakungumthetho nje bese ke babe nomprofeti umphuphi futhi babe neurimi thumimi manje lokho ungahle ukuthi ukujula kancane urimi thumimi kwakuyisivikelo sesifuba uAaron ayesifaka esifubeni sakhe phakathi lapho kwakunamatshe ayishumi nambili ijaspi isadiyo irubi kanjalo njalo kwehle njalo banawo onke amatshe amakhulu ayishumi nambili ayesesifubeni ekhombisa ukuthi wayengumpristi omkhulu waso sonke isizwe izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli Lesi sivikelo sesifuba sasilenga entsikeni endlini yokukhonzela futhi kwakuthi uma umpristi eprofeta futhi babe funa ukuqiniseka ukuthi kwakuqinisile noma cha abaprofeti noma abaphuphi babe maphambi kwele irimi thumimi futhi alisho iphupho lakhe noma umbono wakhe noma ngabe yini ayeyibonile Kuthi uma ukukhanya okungcwele oh niyakubona na uNkulunkulu njalo wayehlala ezingeni lendawo engaphezulu kwemvelo isibumbatha lezo zinkanyiso zaze jwayelekile nje kuze kuphume leli phimbo futhi uma iphimbo lishaya kulawo matshe uma lali ngengaphezulu kwemvelo lalihlala lilele kodwa uma lali ngaphezulu kwemvelo zonke lezo zinkanyiso zazibonisa lo mbala wothingo lwenkosikazi kanye kanye amen manje ke lo kwakunguNkulunkulu ekhuluma lowo ngumprofeti wami lelo phupho livele kimi kwakungokwe urimi thumimi abahlwela ngakho Ngiyamkhumbula uSawulu ngenkathi ehlubuka na wathi wayengasena phupho nomprofeti uSamueli wayesephile futhi kwakungekhondela wathi ngisho neurimi ayisakhulumi ngisho nakimi lutho uSawulu wama phambi kweurimi namazwi akhe ayeyizithupha ezifile niyabo uNkulunkulu wavele wamala nje nale urimi thumimi lokho kwakungukuqinisekiswa kuka-Aroni kobupristi bakhe emva kokuhamba kuka-Aroni uMose isivikelo sasilenga entsikeni manje ubupristi buka-Aroni bakhawuka ngenkathi uJesu efa futhi manje wehlukanisa umthetho emseni sisenayo i-urimi thumimi noPaulu wayeyisebenzisa niyabo i-urimi thumimi namhlanje ingelingayi kufa elikaNkulunkulu eliphakade izwi elingonaphakade niyabo ukuba oyosusa noma yini kule ncwadi noma enezere noma yini kuyo angifuni noma yini engaphandle kwayo kodwa ngikufuna konke enakho lelo bandla esilifunayo nazo zonke izinto ezifanele zifakaziswe Gezi yingaleso sizathu ngipaquzile maduze nje ngokuba phakathi kwabantu bePentecostal ngoba ukuthi angikukondanga ukuthi kukuphi lapho amafutha egobhoza ephuma ezandleni zakho noma igazi liphuma ebusweni bakho kwakuyisibonakaliso ukuthi wawunomoya ongcwele lokho akukho ngokombhalo futhi nje angikwazanga ukukuthatha kufanele kuvele ezwini
futhi manje uPaulu wayithanda nje izwi ngakho ngaphambi kokuba aze afakaze ngalisehlakalo esikhulu abanaso wehlela eGibhithe eminyaka emithathu ngikholwa ukuthi kwakuyiminyaka emithathu iminyaka emithathu esezansi eGibhithe futhi niyazi ukuthi yini engikholwa ukuthi uyenzile na ngikholwa ukuthi wathatha iTestamente elidala wayese hlolisisa ngeTestamente elidala wayesethola ukuthi lo wayengumesiya uqobo wadingeka asifakazele isehlakalo sakhe ngeBhayibheli amen oh hey Mbekeni ngenkathi esetilongweni niyaqaphela kune nesikhala sempilo kaPaulu ngenkathi esetilongweni lapho isikhathi eside wabhala incwadi yabaseFesu wabhala lencwadi iletter yamaHebheru niyabo wayenesikhathi uNkulunkulu wamlalisa lapha yatilongweni futhi wabhala lamaletter emabandleni eyodwa ebandleni laseEfesu wabhala eyodwa ebandleni lePentecostal wayenezincwaba zenkathazo ngabo ibandla lePentecostal wayeneningi inkathazo kunoma ubani omunye lisenayo kodwa wayebonga ngabo into kuphela ayengabafundisa yona uma bengena omunye wayenolimi omunye wayenehubo omunye wayenamadlingozi omunye wayenokuzwa Wayengakhulumi akhulume kubo ukuphepha kwaphakade wayengakhulumi nabo abamiselwe ngaphambili wayengakhulumi na babe izingane bonke babeze baze bezwe into ethize noma babone into ethize noma babe nemizwa ecakile futhi noma into ethize engakubo ubufakazi obuthize ubonakalayo Kodwa ngiyakholwa ngenkathi ekhuluma kwabaseFesu wayekhuluma ngokuthi uNkulunkulu usimisele ngaphambili ukuba sibe ngamadodana namadodakazi futhi wasenza sibe nesimo sobuntwana njengabantwana kuJesu Kristu ngaphambi kokusekelwa kwezwe ubukeni lokho hey Mpekisiseni eza nganeno encwadini yabaseRoma kanjalo njalo babekhulile oh bakhuluma ngezilimi impela futhi babe nezinye izibonakaliso zikamoya ongcwele phakathi kwabo kodwa abenzanga izimfundiso namadlingozi nokuvevezela okuncane nemizwa exakile uPaulu wathi nihamba niyofika ekugcineni ngcina lokho kanti benifanele ukufundisa niseyizingane futhi nidinga ukuba nibe nobisi Yilokho bengizama njalo ukulwela lelithethi lamakele ukuba libe yikho. Hayi isigejane sezingane masibe ngabakhulileyo sime emgwaqeni. Oh hey nakho lapho emkhona. Ngakho uPaulu wehlela lapho uqala ukubona ukuthi ngabe sehlakalo sakhe sasithi fanelana yini neBhayibheli kaNkulunkulu. Oh, bekungemangalise yini namhlanje ukuba abantu kuphela bebenze lokho futhi uma senze isehlakalo sethu safanelana neBhayibheli kaNkulunkulu na uma singafanelani khona ke isehlakalo sethu sinephutha asibaniki kwiurimi tumimi. Uma sibanika phakathi lapho amen sinakho kodwa uma singabaniki okunye angikhathali ukuthi bonakala kukuhle kanjani ukuthi ubukeke kungokwangempela kuqinisele kanjani uma lezo zinkanyiso zazingabanikanga kuleyo urimi tumimi wakuyiphutha futhi akunandaba ukuthi isehlakalo esingakanani obenaso ukuthi sibonakala singesangempela kanjani ukuthi thula kanjani ukuthi sifundisana kanjani ukuthi siyithuluze elikhulu kanjani ukuzuza imphefumulo uma singabaniki ezwini siphutha kunjalo sifanele silayinane nezwi manje ngiyakholwa futhi kukhona imaphakathi nomgwaqo umgwaqo manje izikhathi eziningi ngangivame ukuya ebandleni laManazaretha inkosi babusise leyo bantu abathandekayo aba ifashion endala ama Methodist angcwelisiwe yilokho abayikho I Church of God I Nazareth I Pilgrim Holiness namaningi alawo mabandla obungcwele amadala amahle futhi ayevame ukucula iculo ngihamba emgwaqweni omkhulu omdala omuhle ngisho noma phi la engiya khona ngiqoka ukuba ngumkhristu owakudala nkosi kunoma yini engiyaziyo kuhle kuyamangalisa Futhi ke babevame ukukhuluma ngomendo umgwaqo omkhulu obungcwele. Manje uma ufunda phezu kwalokho, bakuthola lokho kuIsaya isahluko semashumi amathathu nanhlanu. Manje uma niqaphela wathi kuyakuba khona umgwaqo omkhulu umendo nendlela manje une uyisihlanganiso niyabo umgwaqo omkhulu owumendo kwakungasiwe umgwaqo omkhulu owumendo obungcwele uyakuba ngumendo umgwaqo omkhulu nendlela futhi uyakubizwa ngendlela yobungcwele hayi umendo umgwaqo omkhulu obungcwele indlela yobungcwele nendlela yomgwaqo imaphakathi nomgwaqo yakhiwe kanje ukuze amanzi azokhutshulula ifucumfucu macala omabili igcina umgwaqo uhlanzekile awuna unezichibi zamanzi zimi emgwaqweni wakho ngaso sonke isikhathi uma ungakhiwe kahle indlela yimaphakathi nomgwaqo manje ngakuleli cala uma abantu bephenduka imiqondo yabo uhlelwa kahle kuKristu futhi uma bethe nje ukuba ngabafundiswe ngokwesikole kancane futhi bengazigcini nebephansi komkhuleko bayobanda ngempela futhi baqine futhi babe nestashi futhi banganaki bese kuthi ke uma bethe nje ukuguliswa imizwa kancanyana uma ningabhekisisi bayovele nje babe nokuba izidlamlilo futhi badlebeleke ngakuleli cala niyabo bangena emadlingozeni nayo yonke into manje kodwa ibandla langempela livangeli elisile ngempela khona impela maphakathi nomgwaqo alibandi futhi libe nestashi kanjalo alisibo ubuhlanya lingelihle ngempela elidala ivangeli elifudumele uthando lukaNkulunkulu oluzwakala enhlizweni lwehlela ngqo maphakathi nomgwaqo lubiza amacala omabili kunjalo manje yilokho futhi nizokuthola kanjani lokho bandla na khona impela ezwini iUrimi Thumimi manje uPaulu wayefuna ukuthola leli bandla libe kahle maphakathi nomgwaqo ngakho wahamba wayesetadisha iminyaka emithathu emibhalweni ayeyazi ngakho ke uPaulu wabhala ingxenye enkulu kakhulu yaleli testamente elisha uNkulunkulu wamenzisa lokho ngoba kuza unyaka wabezizwe uMathewu uMarko uLuka noJohane amavangeli amane babengamaJuda kodwa uPaulu wabhala eziningi kakhulu zezincwadi amaletha Manje qaphelani manje sizoqala ukuthola lesi sendlalelo manje lapho ekhona eyibhala etilongweni futhi ube nazo sonke lesi sehlakalo kodwa kuqala lesi sehlakalo kuqala saphakazelwa nalena incwadi iletter yakhe ekhiye kuso lena incwadi eyiletter yakhe ekhiye abase Roma nabase Efeso kanjalo njalo banendawo yabo kodwa lena incwadi eyiletter ekhiye Manje sonke isahluko sokuqala singukuthi siphakamisa uJesu futhi simehlukanisa nokuba ngumprofeti leyo indikimba yendaba yonke manje ngizozama ukungena kugo ngokukhulu ukushesha okunokwenzeka manje ngakho asizukuhlala isikhathi eside kakhulu indikimba yonke yendaba ingukwehlukanisa esisha ichapter isahluko sokuqala singukwehlukanisa uJesu kunoma imuphi umprofeti kumbe noma imuphi umthetho noma kanjalo njalo futhi kukhombisa ukuthi uJesu ngubani manje bukani uNkulunkulu siqalisa izwi lokuqala uNkulunkulu uNkulunkulu esandulo endulo kusho ukuthi emuva le esikhathini esisemuva esekhulumile endulo kobaba ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi Manje niyabo uNkulunkulu endulo emuva le wakhuluma kobaba ngabaprofeti wayeunikeza kanjalo ke umlayezo wakhe ngomprofeti wakhe uNkulunkulu wayethumela umprofeti wakhe njengoElijah uJeremiah uIsaiah futhi umanika qaphela akukaze kuwo wonke umlando wezwe ibandla elake laveza umprofeti kuhloleni etestamenteni elidala itestamente elisha noma kulolu suku osukwini lwakamuva ngikhombiseni noma imuphi umprofeti owake wavuka ephuma ebandleni ngosuku lokugcina ngikhombiseni oyedwa owake wakhuphuka waphuma futhi ngikhombiseni kanye umprofeti inceku kaNkulunkulu yangempela inqubo yabefundisi bezenkolo bezwe engazange imgceke
just think of it
Kucabangeni nje uJeremia uIsaya kwehle njalo eTestamenteni elidala bayakugxeka uJesu wathi ngihlobisa amathuna abaprofeti futhi niwenza abe mhlophe bese nibafaka phakathi kunjalo ibandla liyakuqhuba lokho bukani uPetrico Ngcwele nina bantu beKatolika enizisho ukuthi owenu akasilo iKatolika ukwedlula engiyikho kunjalo kodwa nizisho ukuthi owenu Bukani uFrancis Ongcwele waseAssisi nizisho ukuthi owenu akasilo iKatolika ukwedlula engiyikho Bukani uJohn waseArk namshisela esigcotsheni njengomthakathikazi ngoba wabona imibono futhi ungowomoya namshisela esigcotsheni nalowo wesifazane edazuluka ecela uMusa futhi bamshisela esigcotsheni Cishe eminyakeni eyikhulu kamuva bathola ukuthi wayengumprofetikazi wayeyinceku kaNkulunkulu oh usobala nenze inhlawulo enkulu nagubha umzimba wabapriesti nabaphosa emfuleni Nihlobisa amathuna abaprofeti nase libafaka phakathi bafaka lapho kunjalo ayikaze incubo yabefundisi bezenkolo ike iveze umuntu kaNkulunkulu ayikaze ikwenze ayikaze namhlanje futhi ayisoze inkolo ehleliwe ayikaze ibe indikimba yendaba kaNkulunkulu ibandla elahlelwa elidala kuna onke emazweni ibandla elikatolika uLuther owesibili bese kuba kufika uZwingli emva kaZwingli kufika uCalvin uCalvin kuqhubeke isheshi kuthatha ama Anglo-Saxons bese kuthi ibandla lasesheshi nenkosi uHenry wesishiyagalombili ngenkathi ebhikisha kanjalo njalo futhi kuqhubekele kwiMethodist kaWesley namaNazaretha iPilgrim Holiness futhi kwehle njalo kuye kwelokugcina yiPentecostal onke ahlela neBhayibheli ivunisa ngokusobala ukuthi ibandla likatolika liyibandla elinegama elibi namabandla amaprotestante nezinhlangano zawo angamadodakazi akhe isambulo seshumi nesikhombisa kunjalo impela Ngakho hayi abantu manje kunokuhle kuwo onke lawo mabandla angcwelisiwe abantu abasindisiwe kodwa uNkulunkulu akababizi abantu bakhe ngenhlangano ubabiza njengabantu ngamunye uNkulunkulu usebenzana ngabantu ngamunye noma ngabe uMethodist iBaptist iProtestane neKatolika kumbe noma yini uyini uNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa kwezwe wakwazi futhi wanimisela ngaphambili ekuphileni okuphakade kumbe noma wamiselwa ngaphambili ekulahlekeni okuphakade hayi wayengathanda ukuthi nifanele nibhubhe nani zobhubha kodwa yena engongena siphelo wayefanele akwazi ukuphela kusukela ekuqaleni kungenjalo akasuye uNkulunkulu ngakho uJesu akezi neze emhlabeni ukuba nje athi awu ngizobona uma umuntu ebanisa uma ngenza futhi ngife ngendlela elikhuni mhlawumbe bebeyocabanga ukuthi awu kuyoguquzela izinhliziyo zabo futhi bayo uNkulunkulu akaliphathi ibhizinisi lakhe kanjalo uJesu wezela inhloso eqondene ngqo eyodwa lokho kungukuthi ukusindisa labo uNkulunkulu ngaphambi kokusalwa kwezwe ayazi ukuthi bayosindiswa washo njalo kunjalo ngakho ni akuyi ngothandayo noma ogijimayo kuya ngokuhawukela kwaNkulunkulu Paulo washo lokho umuntu ofanayo lapha wathi leso sizathu uNkulunkulu akwazi ukuba athi ngaphambi kokuba uEsau noma uJakobe bazalwe wathi ngithanda oyedwa futhi ngizonda omunye ngaphambi kokuba omunye umfana azalwe uNkulunkulu wayazi ukuthi uEsau wayengumkhohlisi futhi wayazi ukuthi uJakobe wayekuthanda ubuzibulo bakhe ngakho wayazi ngaphambi kokuba kuze kubunjwe izwe ngakho manje sizothola emzuzweni ukuthi kwakungubani lowo owayekwazi lesi sahluko sinakho
God in sundry times and in divers manners spoke to the fathers by the prophets
uNkulunkulu esekhulumile endulo kobaba ngabaprofeti ekugcineni kwalemihla ukukhulume kithi ngendodana yakhe wenzeni na ukhulume kithi ngalolu imihla yokugcina ngendodana yakhe manje ubungacabanga kanjani ke ukuthi bekungaba yini umprofeti na besingaba naye ke yini umprofeti walelusuku na uqobo ubengakhuluma ngakho na impela kodwa lo abaprofeti bosuku lakudala kwakungumoya kaJesu Kristu manje asikuqondise lokho ngoba angicabangi ukuthi kuzika kahle manje lokho kufana nesonto isikole nje ngakho sifuna ukucacisa kahle lokho niyabo
Let's take the spirit of God that was in Moses.
Kaphelani asithathe umoya kaNkuluNkulu owawukuMose. Ngokuphelele isibikezelo sika Jesu Kristu. Zonke izimilo zeTestament elidala sibikezela isiphambano. UMose uzalwa engumntwana omuhle wafihlwa ebungweni wasuswa kubazali bakhe kanjalo njalo futhi kwa wayeyinkosi noma umholi umnikezeli imithetho umkhulumeli umpriesti yonke into ukuthi wayebikezela uKristu buka uJosepha ethandwa nguyise zondwa ngabafowabo futhi wathengiswa cishe impela ngezinhlamvu zesilivu singamashumi amathathu waphoswa emgodini kuthathwa ngokuthi ufile wakhishwa ekhlushweni kwakhe umphathizitsha wasinda nobhusha walahlwa amasela amabili esiphambanweni Kwase kuthi ke ngenkathi ephuma waphuma kulowo mgodi wayesebekwa ngakwesokunene sikaFaro esikhulu kunazo zonke zokwebo isizwe esabhaqabula lonke izwe jikelele futhi akukho umuntu owengeza kuFaro ngaphandle kokuba beze ngoJosepha uJesu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu futhi akukho umuntu ongeza kuNkulunkulu ngaphandle kokuza kuKristu ngoKristu futhi ngenkathi uJosepha esuka kuleso sihlalo sobukhosi futhi waqala ukuphuma abantu bahamba phambi kwakhe bempompoloza futhi beshama icilongo bekhalisa icilongo bethi kukani ngedolo uJosepha uyeza futhi nxa uJesu efika icilongo liyokhala nawo onke amadolo ayoguqa ngazo zonke izilimi ziyovuma yebo mnumzane nango wayelapha Futhi ngenkathi uJosepha efa washaya isikhumbuzo kubo ababelindele ukukhululwa ngabe kayisandla sami ebhokisini lidala eliyikhaskethe lapha kungekudala lalenziwe ngomthofu nomzimba wakhe wawufanele ukuhlala amathambo akhe wathi ningangimbeli lapha ngokuba ngolunye usuku uNkulunkulu uzonihambela wayengumprofeti uNkulunkulu uzonihambela wayesethi uma senenyukela ezweni lesithembiso nithathe amathambo ami lapho umHebheru omdala oyeshaywe emhlane futhi enegazi wayengalunguza kulelo bhokisi eliyikhaskethe bese ethi ngolunye usuku siyaphuma uJesu washiya isikhumbuzo ithuna elingenalutho Ngolunye usuku mase sivalela ethuleni nabathandekayo bethu ukuthi sizwe amagabade amadadlana ngenkathi bethi milothe emlotheni nothulothulini nomhlabathi emhlabathini Kodwa mfowethu singabuka ngaphesheya kolwandle ethuleni elingenalutho Ngolunye usuku siyaphuma lapha siyekhaya uyeza yonke into yafanekiswa uDavide wenqatshwa ngabantu bakhuqobo Wehliswa esihlalweni sobukhosi ngabantu bakhe uQobo eyinkosi yaseJerusalema waqoshwa eJerusalema ngabantu bakhe uQobo futhi lapho enyuka entabeni yeminqumo wabuka muva wayesekhala izinyembezi wenqatshwa iminyaka ngamakhulu wayesegalombili kusukela ngalenkathi indodana kaDavide inkosi yaseJerusalema yahlala egqumeni yayisikhala izinyembezi ngoba yenqatshwa lowo kwakungumoya kaKristu kuDavide konke kubikezela isiphambano lawo waprofethi emumva lapho bakhuluma egameni lakhe abephila egameni lakhe abesebenza egameni lakhe impela uNkulunkulu wakhuluma endulo kwababa ngabaprofethi ngamathuba amaningi nezindlela eziningi kepha ngalomuhla wokugcina ngendodana yakhe ngakho abaprofethi namadoda kamoya lolu suku ukuboniswa kuphela kuKristu lapho ngomthetho abama ngawo bukani ngapha bayama bebuka emumva ngenye indlela ngomusa Ukuthi kumaHebheru eshumi nanye isahluko sokugcina bengihlala njalo ngimangala ngalokho esahlukweni sokugcina ingxenye yokugcina isahluko seshumi nanye samaHebheru nxa ekhuluma ngoAbrahama isahluko esikhulu sokukholwa na sekupheleni wathi bazula zula bembethe izikhumba zezimvu nezikhumba zezimbuzi futhi baswela futhi banqunywa ngesaha bazula zula bengenandawo abangaya kuyo bezondwa futhi begelelo futhi bahlushwa ukubona lelizwe alibafanele abantu abanjalo uPawulu bese eyamake wayesethi kodwa ngaphandle kwethu abaphelele ngokuba babebheke kuphela esiphambanweni futhi thina sibheka ngesiphambano sinomoya kaKristu emva kokuba usuba yinyama yomuntu futhi waka phakathi kwethu sifika lapha ngomoya ongcwele oyicebo elingcono kakhulu. Futhi ngezinye izikhathi ngiyamangala ukuthi ubuKristu bulindele ini namhlanje. Umshumayeli uhamba nethende uyofanele abe noma elinye ibandla elisha noma esinye isiyalo esisha ozibiza ngomprofeti wenyukela lapho athi awu uma bezonginika imali engaka uma ngingaba nemoto enhle kakunazo zonke uma bezo uma iholo lami lizokhushulwa njalo ezinyangeni ezisithupha size sidinge okuhle ukudlula konke siyazidinga ukuba namakhaya amahle wedlula onke siyazidinga ukuba nezinkubo ezinhle wedlula zonke siyawenze njani umasima ebukholeni balawo madoda azula zula embethe izikhumba zezimbuzi nezikhumba zezimvu engenandawo yokucamelisa amakhanda awo azula zula ezingwadule na nomuntu angahlekisa ngathi futhi sesilungele ukulishiya ibandla futhi singaphinde sibuyele emuva ukudinga ubuKristu namhlanje besifanele sibe namahloni ngathi uqobo oNkulunkulu sawukele ngalolo suku wakhuluma ngabaprofeti kodwa lolo suku ngendodana yakhe lelo kwakuyizwi lomprofeti lapho leli yizwi lendodana namhlanje oh alibonga igama lenkosi. Ngamanye amazwi, uma ubuka isithunzi, inegative, ungahle wenze iphutha, kodwa lesi sikhulisiwe, isithombe sicacile, leso sasingumprofeti, lesi singendodana yakhe, leso sasingenegative, lesi singesithombe sangempela. Amen. Yasibona na? Akukho thuba lokulahlekelwa yinto eyisithombe sangempela lolu suku ngendodana yakhe. Oh, kumangalisa kanjani.
Whom he has appointed heir. Oh my. Heir of all things.
Ayimise ibe idlalifa. Oh hey. Dalifa yakho konke kwakuyini na? Kwakungokumisiwe. Oh, lalelani. Wayemisiwe uKristu wayenjalo. Indalifa yakho konke. Oh, uDeveli wayekwazi lokho. Usukela entsimini yase iDene, niyabo ngenkathi uDeveli ezwa lelozwi lapho ngalolo suku ekwahlulelweni kwalabo bantu wathi ngoba uvela uthulini uyobuyela uthulini, nenzalo yesifazane iyakuchoboza ikhanda lenyoka, inzalo ethendisiweyo. USathane ngezikhathi zonke wayebhekisisa leyo nzalo, ngenkathi uAbela ezalwa wathi nako lapho khona leyo inzalo, wayesebulala uAbela indodana yakhe uKhayini wabulala uAbela. Futhi kwathi nje uAbela angafa wathi ngitholile inzalo wayibulala ngokuyiceka wathi ngitholile kodwa ukufa kukaAbela ukuzalwa kukaSethi kwakungukuvuka futhi besisana ukuthi behla kanjani lolo hlanga lukaSethi uyehla ethobile indoda elungileyo kwehle njalo ngoEnoke kwehlele njalo kuNowa kuze kuyofika ekupheleni kwembubhiso yangaphambi kokuphutshiswa kwezwe ngamanzi ukani uhlanga lukaKhayini baba ngabantu abakhaliphile abafundile isayense alisho yini iBhayibheli akashongo yini uJesu ukuthi abantwana abalelizwe bahlakaniphile kunabantwana bombuso. Bukani ngasohlangothini lukaKhayini nanamhlanje abakhaliphile abafundile omancikancika okholwa impela niyabo okholwa impela kodwa ososayense abakhi amadoda amakhulu. Thathani amadoda amakhulu, bukani uThomas Edison, amaningi amadoda amakhulu, bukani uEinstein, ubuchopho bezwe, ubizwa kanjalo, namhlanje ubuchopho bezwe, kodwa sizame ukusebenzisa ubuchopho, sithethela umqondo owakuKristu ubekithi, futhi sibuke lelizwi, futhi sibize lokho ngokuthi kunjalo. odokotela bezokwelapha nakuba sibethulela isigqoko nanganoma yini esinayo kodwa iningi lalabo bangabancikazi ongeneliswa ukuthi uNkulunkulu khona bukani abakhaliphile abantu abanobuhlakani namhlanje bangakulolo hlangothi lapha uhlangothi kwaKhayini kodwa bukani abathobile nabamnene nakho ukuvuka kwakho futhi oh alibawa igama lenkosi nakho lapho khona
He made him heir of all things. Amen.
Qaphelani, wamenza indlalifa yakho konke. Owadala ngayo futhi amazwe. Ubani owadala amazwe na uKristu. UKristu wadala amazwe na yebo mnumzane. Ake sihambe siye phambili kancanyana nje. Yona ethi ngukubengezela kwenkazimulo yakhe ifuze yena ubukhona ukubengezela kwenkazimulo kabani na inkazimulo kaNkuluNkulu ifuze ubukhona bukabani na bukaNkuluNkulu oh ngiyakuthanda lokhu noma ifuze yena uqobo iphasa konke ngezwi nakho lapho khona izwi eliphasa konke uJesu wathi kuMathewu amashumi amabili nane kodlula amazulu nomhlaba kodwa amazwi ame wasoza dlula iphasa konke isayense izama ukulihlisa futhi ithi incwadi endala ihunyushiwe ngisho nebandla liRoma Katolika ibhishophu Shin wathi lelo lihunyushwe izikhathi ezine noma ezinhlanu ezehlukene futhi awukho kungako kulo ubungeke uphile ngalo ukuba ubuzophila kodwa iphasa konke ngezwilayo amen yilokho engicabangayo ngalo ngiyalikhola iBhayibheli izwi lamandla ayo kunamandla ezwini isiyenzile ukuhlanzwa kwezono zethu bukani lapha hlala ngakwesokunene somkhulu kweliphezulu yini Paul azama ukuyenza na uzama ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu wahlosa zonke izinto kuKristu noKristu wayefuze uNkulunkulu zonke isahluko esisele siphathelene nokuthi wayephakeme kanjani kunezingelosi ephakeme kuna onke amandla izingelosi zazimkhonza uPaulo wayezama ukumdumisa manje ngifuna ukuzama uma ningaqhubekeli phambili kunalokhu konke okunye okusele kwakho ungudumisa uKristu nje okushiwo uPaulo ngapha njengase sihlahlukweni seshumi nanye nakho konke ngokukhuluma ngezwe wathi yipi ingelosi athi kuyo uyindodana yami wena namuhla ngikuzele niyabo ukuphela kwezwe bayobhubha izwe liyobhubha kodwa nazo zonke izinto zezwe ziyobhubha uyoziqoqonga njengengubo ziyoba ndala futhi ziphendulwe futhi zimuke kodwa wena uhlala ukhona wena uhlala ukhona kuze kube phakade wena uyindodana yami namuhla ngikuzele futhi awusaze wabhubha uthetha ngokusokunene somkhulu uchaza ukuthini ukuthi esokunene na akusikho ukuthi uNkulunkulu nesokunene othize ohlezi kuso esokunene uchaza ukuthi amandla negunya unegunya ezulwini nasemhlabeni nawo onke amazulu nomhlaba kwenziwa nguye manje ubani lensizwa enkulu lomfo omkhulu na uKristu lapha uNkulunkulu kubaba indodana nomoya ongcwele akusikho ngubuthathu kodwa akusibo ubuthathu babantu ngubuthathu besikhundla bukaNkulunkulu oyedwa wayengubaba ehola abantwana bakwaIsrayeli leso kwakuyisikhundla sakhe uJehova ubaba omkhulu futhi wahlala emhlabeni owabizwa ngendodana futhi manje uhlala ebandleni lakhe obizwa ngomoya ongcwele hayi onkulunkulu abathathu uNkulunkulu oyedwa ezikhundleni ezintathu uyise indodana umoya ongcwele abantu bazama ukumenza abe ngonkulunkulu abathathu abehlukene uNkulunkulu uyise ingaleso sizathu amaJuda wawungeke uze awusoze wakuletha eJudeni lokho qhabo lokho lapho lingeke linomyalo ukuthi ngiyuNkulunkulu oyedwa munye kuphela uNkulunkulu eAfrika babaphathisa ngezindlela ezintathu ezehlukene babaphathisa kanye kuyise nakanye endodaneni nakanye umoya ongcwele I-apostolic faith mission babhaphathisa kathathu ubuso bubheke phambili ekufeni kwakhe abakubiza nge-full gospel ogwini lwasentshonalanga noma ogwini lwasempumalanga babhaphathisa kathathu uqethuke wathi ekumbelweni kwakhe wayesethi ngenkathi efa wawela ngaphambili omunye wathi awulinde ungcwaba umuntu ngomhlane wakhe izinto nje ezindadlana zamaso kanti zombili ziyiphutha zombili ziyiphutha ngokumbhalo lena yi-urimi thumimi yakuxazulula manje lapha ake sikudwebe isithombe nje lokho bese sibona ukuthi sibukeka kanjani kulo busuku nasi uma ufuna ukusibona kukho konke cishe kweminyaka engamashumi amabili nanhlanu kade ngingumfundisi ngikutatishile lo futhi bengihlala njalo ngimangala ngeziphiwo ebandleni yini lezo ziphiwo na isiprofetho ukukhuluma ngezilimi uhonyusho kwezilimi isambulo sobuNkulunkulu kanjalo njalo lokho konke kufika kungoKristu manje bukani uKristu uyinhloko yezinto zonke futhi uyinhloko yebandla futhi senake nalibona yini idayimane elikhulu na idayimane elikhulukazi eliqeshulwe kahle linamaqhezu amancane aqeshulwe kulo lokho kwenza idayimane elikahle awani amaqhezu na idayimane langempela indlela eliphuma ngayo lishayiwe idayimane langempela uma ulitholo ngangisekhimbali nina iningi lenu ozwile ukuthi ngawacosha amadayimane emgwaqeni lokho kuqinisile uphili nami nomnumzane Bosworth umengameli wezimayeni zamadayimane yasekhimbali thatha wayengumngenisi wami emhlanganweni lapho futhi basiweza futhi bawamba ezimayeni cishe amafiti angamakhulu ayishumi nesikhombisa phansi komhlaba ayaphuma itshe elihlaza sibhakabhaka elikhulu elihlaza sibhakabhaka njengelelitshe elihlaza sibhakabhaka enilithola khona ngapha nalawo bomdabu babafaka emafidini angamakhulu ayishumi nesikhombisa emhlabathini ukuba bawakhiphe ezimayeni ukugcina intengo iphezulu wawungaya emfuleni lapho banalo ligadiwe amakhulu amamayela uthathe amabhakede amabili angamagalani ayishumi washo bese uliqukula ligcwele isihlabathi futhi uma ubungafika ekhaya naso ubungaba ngosozigithigithi bekungaba namaningi kakhulu amadayimane kuzo kodwa bafanele basebenze futhi bawakhiphe emayeni ukugcina intengo iphezulu kuwo manje idayimane uma liphuma lingomkhulu nje obushelelezi oyimbulunga njengayo uphisi weglasi unedayimane elihlaza sibhakabhaka idayimane elimnyama isimaragidu nedayimane elicwengekileyo idayimane elimhlophe kodwa uma livela bese kuthi-ke uma selenziwa futhi selisetshenziswa kunengxenye lelo dayimane elifanele lilahleke futhi lizofanele lilahlekelwe ngamaqhezu asuka kulo ushaya amaqhezu amancane ngoba uma linqwamana nokukhanya njengalokho lenza inhlansi iqhezu okwenza inhlansi indlela elisikwe ngayo liyasikwa liqhezulwe bese kuthi-ke uma likwenza lenza inhlansi neyodwa iyoba ngokukhanya okuhlaza tshani enye iyoba ngokukhanya okuhlaza sibhakabhaka futhi mhlawumbe enye ukukhanya kwesimaragidu nokukhanya okubomvu nezinkanyiso ezehlukene ezisuka kukho njengombala wothingo lwenkosikazi bakubiza ngokuthi umlilo edayimaneni manje ngakunye kwalezo zinkanyiso kumele iziphiwo kodwa kungukuthi kuphela uKristu uyidayimane futhi kwaba nguye wafika futhi wachotshozwa futhi walinyazwa futhi wakheshulwa ukuze azibonise yena uqobo esebuya njengokukhanya ezweni uyileyo nkosi yedayimane ungathini nje kungakabikho ngisho nomhlaba kungakabikho ukukhanya ingakabikho inkanyezi kungakabikho noma yini na kunomthombo omkhulu ophophozayo kamoya nakulo mthombo kwavela okumsulwa kakhulu kothando ngoba akukho kuwo okwakungavela kukho ngaphandle kothando manje thina esikubiza ngothando namhlanje uthando oluphandukezelwe kodwa njengoba nje sithola ingqikithi noma okuncanyana kwalolo thando kukithi kushintsha wonke umbono wethu bese ke lapho kuphuma omunye umfudlana osuka kulomthombo omkhulu idayimani futhi lalibizwa ngokulunga ukulunga uqobo manje ngalesi sizathu sadingeka sibe nomthetho ngalesi sizathu umthetho uzofanele ube nokwahlulela uma kungekho kwehlulela ukulandela umthetho umthetho awusizi ngalutho futhi ngenkathi ukwahlulela kwedluliswa ngumthetho okuletha ukufa futhi ayikho namunye owayengakhokha inhlawulo kodwa uNkulunkulu uqobo lwakhe futhi kwakhokha inhlawulo yokufa kwethu wayesethathe izono zethu zaba phezu kwakhe ukuze sibe ngokulunga kwaNkulunkulu ngaye manje ngenkathi lezi zinkanyiso ezinkulu ziphuma imisebe yethu emikhulu kamoya uthando ukuthula yilokho kuphela okwakulapho lokho kwakungekho ukuhlupheka kwakungekho kungekho nzondo nanhliziyo embi kwakungenakuvela kulomthombo lo kwakunguJehova lo kwakunguJehova uNkulunkulu futhi manje njengoba osiyazi bezenkolo bekubizwa ngokuthi umzimba moya waphuma kulokho okwakubizwa ngokuthi ngokombhalo izimcabango laphuma kuNkulunkulu kulukhulu ukuchaza kodwa nalingcenye kaNkulunkulu manje nakho okwenzekayo ngiyaxolisa ngivele nje ngingene kulokho lokho kungifikisa nje lapho engikuthanda khona niyabo izimcabango nalomthombo omkhulu lomthombo omkhulu kamoya owawungenasiqalo noma nasiphelo lo moya omkhulu waqala ukubumbeka ekudalweni nezimcabango elaphuma kuwo laliyindodana kaNkulunkulu kwakuyisona esimo kuphela esibonakalayo umoya wabanaso futhi lalingumzimba moya okusho umzimba nomzimba wawufana nomuntu uMose walibona ngenkathi ledlula ngedwala wayeselibuka wathi lalibukeka lifana nengcenye yangemumva yomuntu kuhlobo olufanayo lomzimba esiwemukelayo uMasifa lapha uma lelidokodo lasemhlabeni lidilize sinalo selivele lilindile lokho kwakuyilo nalo kwakungumzimba moya owayindodana kaNkulunkulu leyo ndodana lelo zimcabango laba yinyama ngoba sabekwa enyameni nomzimba moya izimcabango laba yinyama laba phakathi kwethu futhi akukho okunye elaliyikho ngaphandle kokuba indawo yokuhlala ngokuba wonke lowo mthombo wawuhlala kuye oh niyakubona na nanto lelo lali nguye lelo bukani lapha asiphenye manje masinya impela kuma eBheri sahloko sikhombisa okomzuzwana nje womusa uNkulunkulu engothandayo ake sibone ukuthi ubukeka kanjani lapha uAbraham sinesikhathi esingakanani na sinemizuzu eyishumi kulungile siyakubamba lokho bese ke sikuqeda nya ngelilandelayo elilandelayo noma isonto inkosi thanda uAbraham wayebuya ekubulaleni inkosi ngokuba uMelchizedek lo inkosi yaseSalema bangake waziyo ukuthi kuphi ubani ukuthi yayiyini iSalema na iJerusalem
King of Salem Prince of the Most High God who met Abraham
Inkosi yaseSalema inkosi kaNkulunkulu ophezu konke owahlangabeza uAbraham ebuya ekubulaleni amakhosi wambusisa kalelani uAbraham umabela okweshumi kukho konke
first being by interpretation the king of righteousness
okama lake lithi ukuqala kwalo ukuhonyushwa inkosi yokulunga kuba inkosi yaseSalema okunguthi inkosi yokuthula engenayise engenanina engenaluzalo engena kuqala kwezintsuku nakuphela kokuphila
a king come down from Salem and met Abraham coming from
inkosi yehla ivele eSalema yase ihlangabeza uAbraham evele kubulaleni amakhosi nalenkosi yayingenayise ingenanina ingena kuqala kwezintsuku noma kuphela kokuphila wahlangabezana nobani uAbraham no manje icabangani wengena yise, wengena nina, akazange abe nesikhathi aqala ngaso, futhi akanaso neze isikhathi lapho eyophela khona. Ngakho leyo nkosi efanayo yaseSalema izofanele iphile namuhla. Amen. Ngiyakubona na. Kwawe lo mzimba moya lewo yilo ndodana kaNkulunkulu yipi Salema na lelo Jerusalema eliphezulu Abrahama engobusisiwe ayilifuna alithole ezama ukuthola umuzi omakhi nomenzi wawo kwawe uNkulunkulu wazulazulembethe ezikhumba zezimvu nezikhumba zezimbuzi ndawo zonke eswela ezulazula futhi wayefuna umuzi omakhi wawo nomenzi wawo kwawe uNkulunkulu wayesehlangabezana nenkosi yaleyo Salema yehla wayeseyabela okweshumi kwayo yonke impango. Amen. Lo nguye omfoti Abraham, lo kwakunguye, lo kwakunguye. UAbraham umbonile futhi ngolunye usuku wayehlezi ethendeni wabuka eza enyukela lapho futhi ubone amadoda amathathu eza. Niyazi kukhona ukuthize nje ngomKristu ukuthi uyawazi umoya uma ewubona ngenkathi uyawazi nje ukhona ukuthize nje komoya ngakho izinto zikamoya zibonwa ngokufihlakeleyo ngokomoya liyazi ya angakusho nje uma ezelwe ngempela izimvu zami ziyalazi iphimbo lami futhi wayazi nje ukuthi kwakukhona ukuthize ugijimela phandle wathi ngena nkosi yami thala phansi awume kancanyana ngizoletha utshezi lwesinkwa bese ngilubeka esandleni sakho ngizogeza izinyawo zakho ziphumulele bese ke uqhubeka nohambo lwakho ngokuba ungihambele enhla ezweni eliwugwadule ethatha indlela elikhuni indlela yabayinabayingcosana abadelekileyo benkosi kanti uLodi wayehlala engcebweni indodana yomfowabo ezansi lapho kodwa wayehlala esonweni yilokho ikakhulu ukucebo okukuvezayo yisono. Ngakho Abrahama wabakhuphula ngenkathi esalanda amanzi amancane wayesegeza izinyawo zabo wagijimela phandle enkonyaneni wayesethatha inkonyane ekhuluphele emhlanjeni wayeseyibulala uyinika inceku ukuba ihlinze wayesethi Sara xova impuphu yakho. Niyazi ukuthi yini uxova kuyikho kusho ukuthini? Niyazi uma wayevame ukuba nesidala uhlobo ongathi isitshana esifijile wayenaso umphongolo wempuphu senake nawubona omunye wayo onesisefo na futhi wawunesitshana esicijile phakathi lapho wawuyihlelemba impopho uyazi bese isinda kanjalo bese uyihlelemba iphume kanjalo. Ngimbonile umama ekwenza izikhathi eziningi isitshana esicijile sibe nento eyindilingana enocingo lokusefa oluncane kuso wayebeka leyo mpupho phezulu bese eyisefa kanjalo niyazi bese esimbambatha kuya emumva naphambili kanjalo bese ke ethatha isitshana esicijile bese eyihlelemba kanjalo ukuyizikisa yonke kuthi lokho kungaleyo nkathi esasidingeka sehle bese sithatha egayiwe impuphu yethu emshinini omdala wombila nomhadla hadliso omdala omkhulu niyazi osindayo wawenza isinkwa sombila sangempela wawungasaha izingodo usuku lonke ngaso. Ngakho manje ke wathi xova impuphu masinya impela bese wenza amaqebelengwana ombila lapha eziko masinyane impela bese besenga inkomazi base bethola ubisi base bethola baluphehla base bethola ibhotela base ke behamba futhi babulala inkonyane base bethola inyama base bethosa inyama bathola ubisi lebhotela isinkwa sombila base bethola ibhotela ukuba balibeke phezulu kwamaqebelengwana ombila. Oh lokho kumnandi ngempela base beligcobela lapho lonke wayeseyikhipha wayeseyibeka phansi kulamadoda amathathu futhi kwathi esadla ayelokhu ebuka ngaseSodoma futhi emva kwesikhashana asukuma ayeseqala ukusuka ahambe wayesethi Abrahama wathi ungeke ngifihlele khona ngeke ufihlele engizokwenza ngehlela lapho izono zaseSodoma sesifinyelele endlebeni yami. Yayingubani indoda na uthuli kuzo zonke izingubo zayo futhi hlezi lapho idla inyama yethole futhi iphuza ubisi lwenkomazi futhi idla isinkwa sombila esikubacebelengwane nebhotela ubani nomfoqakile na ababili noma abathathu babo behlezi lapho uthule kuzo zonke izingubo zakhe. Oh ya, sivela ezweni elikude, ya kude le futhi. Ngakho wathi, awu aye ngobani na? Yathi, ngemfihlelo u-Abraham. Lokhu uyindlalifa yomhlaba. Amen. Ngembula izimfihlo zami. Ngamanye amazwi, kulabo abayindlalifa yomhlaba, yilapho ibandla elifanele libe khona namhlanje. Njalo thola izimfihlo zikaNkulunkulu, yazi ukuthi ufanele uzibambe kanjani, futhi wenze nokuthi wenzeni, nokuthi uhambe kanjani, nokuthi uphile kanjani. Siyindlalifa yomhlaba, kunjalo ukwembulela yona ngoba akayikugodla lutho. Yingakho sibhekisisa lezi zinto zifezeka. Izwe lithi, oh, leso yisigejane sobuhlanya. Mabakusho indlalifa yomhlaba iyazazi lezi zinto. Ngokuba bayakuthiwa bangabantwana bakaNkulunkulu, babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifo lomhlaba. Wenza izimfihlo zakhe zazeke kubo, ukwembulela bona, ebakhombisa ukuthi abenzeni nokuthi baphile kanjani, beshiya izinto zezwe, behamba ngokumesaba uNkulunkulu, futhi bephila ngokumesaba uNkulunkulu kuleli izwe lamanje, behambisana naye. Izwe alisho lokho abathanda ukukusho. Ngakho yathi, ngeke ngamfihlela u-Abrahama le mfihlo ngoba lokhu uyindlalifa yomhlaba. Kodwa yathi, ngiyehla kuyophubhisa iSodoma, ngiyehla. Uzokwenzani mnumzane na? Ungowakuphi na? Kumelana nani konke na? Kutholakala ukuthi yathi nenye into, u-Abrahama usulinde iminyaka engama-25 ngalesi sithembiso engikunika sona. Usuvele unayo yonke inabukeni ophini nayo yonke into yalengane eminyakeni engama-25 edlule, usalokhu ulinde kimi. Manje ngizokuhambela ngesikhathi sokuphila nje ngaso. Isikhathi sokuphila ngenyanga ezayo ngizoba nawe. Futhi uSara emuva ethendeni, futhi leyo ndoda yayifulathele ithende ikhuluma ku-Abrahama kanje. NoSara wathi, ha, yathi, yini eyenze ukuthi uSara ahleke na? Hoho, kukanjani lokho na? Lokho kwakungukufunda ingqondo yomuntu impela, kwakungesikho na? Yini eyenze ukuthi uSara ahleke na? USara wathi, qhabo, angizange ngihleke. Yathi, oh yebo, uhlekile. Wayesaba, wayethuthumela. Kwakungubani lowo ukwazi ukuthi wayenzani ngemuva ethendeni na? Lowo yilowo uNkulunkulu ofanayo onathi namhlanje, ofanayo wazi konke ngakho, niyabo, ukwembula nje njengoba nikudinga, niyabo. Uhlekela ini na, niyabo? Wayelifulathele iBhayibheli labeka lokho ukuthi umhlane wakhe wawufulathele, wawulifulathele ithende. Kodwa wayekwazi uyini owesifazane emuva lapho enza lokhu, niyabo? Ngakho wathi, ngizokuhambela. Ubani lo mfo ocakile na? Niyazi ukuthi kwenzekani na? Wahamba waphuma ngqo lapho, wasenyamalala. IBhayibheli lasho ukuthi lo kwakunguNkulunkulu uSomandla, uJehova, lo mthombo omkhulu, lo mzimba moya, lelo zimcabango. Omunye umshumayeli wathi kimi ngesinye isikhathi esedlule, wathi, mfowethu Branham, bungecabange ngempela ukuthi lo kwakunguNkulunkulu, bungacabanga na? Ngathi, iBhayibheli lathi kwakunguNkulunkulu u-Elohim, okungukuthi wayenguNkulunkulu uSomandla, u-El Shaddai, kunjalo umnikezeli mandla, umenelisi. Amen. Oh, ngizizwa ngigcwala ukholo. Ucabangeni lapha njengoba enjalo manje. Ngizonikhombisa ukuthi ungubani lapha. Khona-ke nizobona ukuthi indodana ingubani. Lowo ungujesu, ngaphambi kokuba abe negama lobuntu, uJesu. Kwama lapha emthonjeni ngalolu suku, futhi babephuma babephuza bonke, niyazi, futhi benamanzi kwakusehlale, futhi izinto ezinjalo. Wathi babedla imana, wathi obaba bethu badla imana ehlale iminyaka engama-40. Wathi futhi bona bonke bafile, wathi ngisinkwa esokuphila esivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini, odla lesi sinkwa akasoze afa. Wathi, awu, obaba bethu baphuza kumoya edwaleni lokomoya elalisehlane labalandelayo. Wathi, ngiyini lo dwala? Udumo, uJohane ongcwele isahloko sesithupha. Ngani? Bathi, ini? Yebo, kunjalo. Ngani? Wathi, awubabi ngisho neminyaka engama-50 kudala kosobala umsebenzi wakhe wamenza bubeke emdadlalo, kodwa wayenamashumi amathathu kuphela. wathi ungumuntu ongakevi eminyakeni engamashumi amahlanu ubudala futhi uthi ubone u-Abrahamu osekuyiminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili noma ayisishiyagalolunye na siyazi kumanje ukuthi uyidemoni wena wathi engakabikho u-Abrahamu ngikhona nango wengubani ungikhona na igama elingapheliyo naso sonke isizukulwane lo kwakungu leyo nsika yomlilo esihlahleni esivuthayo nginguye nginguye welapho lo mzimba moya wadibana lapha owawubizwa ngendodana kaNkulunkulu ongikhona uJehova uThomas wathi inkosi isikhombisa uyihlo kuzosenelisa wathi kade nginani isikhathi eside kangaka aningazi na wathi nxa ubona mina ubona ubaba ushokoloni ukuthi sikhombise wena ubaba na mina nobaba simunye ubaba wami uhlala kimi ngiyithabenakele nje elibizwa ngendodana ubaba uhlala kimi akusimina owenza imisebenzi ngubaba wami ohlala kimi wenza imisebenzi akusimina manje emuva lapho futhi uMose umbonile ingxenye engemuva yakhe wathi yayibukeka njengomhlane kumuntu izwi imicabango elaphuma kuNkulunkulu kwase kwenzekani ke na lona kwakunguNkulunkulu ngesizathu sokuba ayesuke ezini imicabango waya enyameni ini ukanjani kwenzekani kulokho na imizuzu emhlanu ngaphambi kwalokho wayeyizwa imicabango kodwa wenzani na wavele welula isandla nje manje imizimba yethu yenziwe ngezakhi ezehlukene eziyishumi nesithupha zezwe siyakwazi lokho wenziwe ngesakhamzimba ipotashi nesakhamzimba i-calcium encane nesakhamzimba i-petroleum nokukhanya komhlaba nezulu nama-athomu kanjalo njalo konke kuboshwe inyanda ndawonye futhi kwenza lo mzimba kuvela othulini lomhlabathi udla ukudla lapho udla ukudla lokho kuphenduka kube kusukela othulini futhi kuvela othulini futhi nje kuyaqhubeka ngo inyama yakho mayelana nenyama yakho ayehlukile ehashini noma enkomazeni noma yini enye kuseyilokhu kuyinyama nje futhi mfana udumisa inyama kodwa lo moya unomphefumulo phakathi lapho mfowethu kunjalo kodwa inyama yakho iwuthuli lomhlabathi nje njengesilwane inyama yakho ayingaphezu kwesilwane futhi uma ukhanukela inyama nento oyibonayo ukhanukela abesifazane ukhanukela zonke lezi zinto ezehlukile usalokhu kuyisilwane kunjalo awufanele ukwenze umoya kaNkulunkulu uyokuholela phambili bese ukubeka ethafeni eliphakeme kunalokho kunjalo impela manje futhi lapho lo mzimba moya omkhulu umi lapho ini lowo uNkulunkulu uJehova omkhulu niyazi ukuthi wathi nina wavele welula isandla nje wayesethatha ama-athomu agcwala isandla wathola ukukhanya okuncane wayesekuthululela kuye kanje wathi umzimba wayesengena kuwo ngo yiloko kuphela wathi woza lapha Gabriel leyo ngelosi enkulu wathi ngena kulowo woza lapha Michael ingelosi ngakwesokunene sakhe owe ngena kulokho uNkulunkulu nezingelosi ezimbili wahamba wehlela lapha esimoyeni senyama yomuntu wayesephuza ubisi oluphuma enkomazini udla ibhotela eliphuma obisini futhi udla isinkwa sombila futhi udla inyama yethole izingelosi ezimbili noNkulunkulu iBhayibheli lisho njalo nangu Melkizedeki u-Abrahama ahlangabezana naye ebuya evele ekubulaleni amakhosi leyo yindodana kaNkulunkulu kubeka lapha kuba eBheru esikhombisa kwathi kodwa wenziwa wafana nesimo sendodana kaNkulunkulu nango wenza izinto zonke ngaye futhi waphuma waqonda ngqo lapho futhi nje washintsha lolo thuli lwabuyela ngqo ekubeni uthuli futhi wayesebuyela ngqo eyongena enkazimulweni futhi izingelosi zathi nje zingakhulula uLoti nonkosikazi Loti futhi wayelokhu ebuka emumva wathi batshele ukuba bangabe besakwenza futhi sase zibuyela ngqo zangena ebukhoneni bukaNkulunkulu manje ithemba elikhulu kangaka esinalo pho lokho kukholwa okukhulu esikukhonzayo kulobusuku uNkulunkulu aphilayo uJehova itemlilo unathi usikhombisa yena ukubabo ngamandla nokwenza ukukhulisa kwabavumela bashutha isithombe sakhe uJehova ofanayo ndodana kaNkulunkulu eyavela kuNkulunkulu yabuyela kuNkulunkulu futhi ihlale kuye ebandleni layo phakade naphakade nanso Ida magama ethu encwadini yayo nesifungo esifungelwe iye uqobo ngokuba akekho omkhulu kunayo engamfunga futhi iyasivuza ngomhla kuphela. Odla inyama yamaphuzu ikazi lami unokuphila okungena phakade futhi yakumvuza ngomhla kuphela. Oza kimi ngisaza ngamlahlela ngaphandle. Kodwa izwi lamakholwe ngongithumileyo unokuphila okungena phakade futhi akasaza aye kulahlweni kodwa uphumile kufeni wangena ekuphileni. Yena lowo ofanayo wayekwazi nje ukwelula isandla bese edumela isakhamzimba esigcwala isandla nesakhamzimba iphotashi athi futhi nakho usukhona futhi negama lami lisencwadini yakhe. Hoho lolo akuyikuba silo usuku na. Nginandabani ukuthi amahlombe ami asekhotha kangakanani ukuthi ngiguga kangakanani na impela anginandaba akukho nokuncu ukukhathazeka. Mfowethu Mike, ngolunye lwalezi zinsuku ayibusiswe inhliziyo yakho mfowethu lapho lelo cilongo elikhulu liyofika lowo msindo nalowo Josepha oyovela. Haleluya! Uyathi bantwana niyobakhona abenziwe bafana naye babebasha njalo njalo ukuguga sekwedlule ukukhula izinkathazo izinsizi sekunyamalele akabonga uNkulunkulu ophilayo. Yilawa-ke akhuluma ngaye namhlanje indodana yakhe endulo wakhuluma ngamathuba amaningi nangezikhathi eziningi ngomprofethi kodwa ngalomuhla wokuphela ngendodana yakhe uKristu Jesu ukhuluma enhliziyweni yawo wonke umuntu wambizile uma wake walizwa iphimbo lakhe noma wamuzwa engqongqotha enhliziyweni yakho ngicela ungayixoshi asikhuleke. Baba wasezulwini kulo busuku njengoba sijabule kakhulu ukwazi ekuvulweni kwale ncwadi iletha yamaHebheru ukuthi uPawulu wabuyela kanjani emuva ngqo wangena emavangelini wayengenako ukuthatha nje phezu kwenzwa bethi noma phezu kwesehlakalo wayefuna thina sazi ukuthi ikuphi okwakuyiqiniso. Futhi wabuyela emuva ngqo wangena emavangelini futhi emuva wangena eTestamenteni elidala ivangeli lashunyayelwa kubo futhi wabona ngeTestamente elidala lapho zonke izithunzi emfanekisi. Ingakho sinale ncwadi enkulu yamaHebheru kulobusuku futhi siyayibona Nkosi futhi siyayithanda futhi iminyakanyaka ishisiwe ihlakaziwe izanyiwe ukuba iqedwe kodwa iqhubeka ihambisa okwamagagasi ngokufanayo nje ngokuba wena uthe odlula amazwi nomhlaba kodwa amazwi ami awasoze. Kona-ke umnikazi ubengathi awu wena wathi uPawulu wabhala lokhu hhayi uPawulu kodwa uNkulunkulu owaye kuPawulu lobo buntu obunokudala obabu ngaphakathi kukaPawulu. Ngoba kwakunjalo nje kuDavide ngenkathi ethi angeke uvuma ongcwele wami abone ukubola angeke ushiya umphefumulo wakhe eHaydes. Nendodana kaNkulunkulu ithathela umazwi kulo umprofeti yase iyongena ngo ezifubeni ihaidese yayisithi dilizani leli dokoto futhi ngiyakulivusa ngezinsuku ezintathu futhi yakwenza ngoba izwi kaNkulunkulu lingeke lihluleka nokuncane ngeke kwehluleka. Simbonga kakhulu kanjani nje uNkulunkulu ngalokhu le-Urim Thummimi enkulu nokwazi ukuthi izehlakalo zethu kulo busuku Nkosi ibaneka ngqo kuleli Bhayibheli lapha sizalwa ngokusha sinomoya ongcwele. Nkulunkulu othandekayo uma kuba khona owesilisa noma owesifazane phakathi lapha kulo busuku umfana noma intombazane ongakaze akubone lokhu ngamehlo babengavuka kanjani uma kungekho kuphila phakathi lapho na bathi nginokuphila kodwa iBhayibheli lathi lo ozinikela ekutamaseni ufile sekhona. Wena uthi unokuphila kodwa ufile uzisho wena kwasho iBhayibheli ukuthi unokuphila kodwa ufile. Wena uthi ucebile futhi kawuswele lutho kodwa awazi ukuthi ngolusizi nompufu nohambaze nophuthekile kanti awazi naleso yisimo samabandla kulobusuku Nkosi ukuthi azigeja kanjani lezi ezinkulu izinto ezisenentengo ukwazi ukuthi uJehova uNkulunkulu omkhulu ongaveza kuphela ngewathi ngiletheleni lezo zinhlanzi ezincane wadingeka athathe izinhlanzi ukwenza into ethize ngayo ekhombisa ukuthi ukuvuka kuzodingeka kube into ethize ukwenza okuthize ngakho. Akenzanga inhlanzi kuphela kodwa wenza inhlanzi ephekiwe wapheka isinkwa futhi wapha izinkulungwane ezinhlanu ngezinhlanzi ezincane ezinhlanu olofu abancane nezinhlanzi ezimbili. Nkosi kwakusezandleni zakhe futhi waye ngumdali kodwa wadingeka abe nento ethize esandleni sakhe. Unkulunkulu kwangathi singazibeka thina uqobo ezandleni zakhe. Kulo busuku futhi sithi oh Unkulunkulu ngithathe njengoba nginje futhi uma ukuphela kwempilo yami kulapha mangihambe naleli themba ebeliphakathi kwami ngazi ukuthi ngizalwe ngokusha nomoya wakho ufakazelane nami futhi wafakaza nomoya wami ukuthi ngiyindodana yakho noma indodakazi yakho futhi ngalolo suku lokugcina yobavusa siphe khona baba. Futhi sisakhothamisa amakhanda ethu angaba khona yini oyedwa phakathi ophakamisa isandla sakho uthi ngikhumbule mfowethu Branham emkhulekweni ngifuna uNkulunkulu angazi uma ngingakawushiyi lo mhlaba ukuthi uzongazi kakhulu ngangokuthi uzobiza igama lami ngiyophendula. Inkosi ikubusise ndodana, uNkulunkulu akubusise nawe, nawe nenekazi, omoya futhi na phakamisa isandla isandla nje uthi ngikhulekele mfowethu Branham yilokho esizokwenza. uNkulunkulu akubusise nenekazi elincane lokho kuhle. Manje ikhanda lakho lisakhotheme ukhuleka ngizocula ivesi laleli culo.
But not this world's vain riches that so rapidly decay. Build your hopes on things eternal. They will never pass away. Oh, to God's unchanging hand. Unchanging hand, build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging.
Esandla lamanje nekhanda lakho likhotheme ungavele nje welule isandla sakho usiphakamise uthi yebo Nkosi nasi esami sizokwenzani na sizokhombisa umoya wakho kuwe wenze isinqumo ngifuna isandla sakho Nkosi. uNkulunkulu akubusise ntombazanyana ngizophakamisa isandla sami. uNkulunkulu akubusise ntombazane encane phansi lapha lokho kuhle sithandwa. uNkulunkulu uyazi uyajabula ukukubona wenza lokho. Vumelana abantwana abancane beze kimi ngifuna uNkulunkulu wena ukuba ubambe isandla sami futhi ngalolu suku ngifuna ukuba sesandleni sakho ukuthi uma ubiza ngiyoza. Yebo njengoba uLazaro wayenjalo uNkulunkulu akubusise Tathe.
When our journey is completed, if to God you have been true, there in bright your home in glory, your enraptured soul shall.
Kuzokwenza njani manje ke? Baba wasezulwini, izandla eziningana ziphakamile kulo mhlangano omncane kulo busuku ukuthi bafuna bambelela kulo busuku kwesakho esingaguqukiyo isandla saphakade. Sazi ukuthi ukunikelwa kuwe wena wathi ngibonke baba angiphe khona kuyakuza kimi futhi akukona umunye wabo oyolahleka futhi ngiyakubavusa ngumuhlo kuphela bangeke neze babhupha bangeke neze beza ekwahlelweni kodwa unokuphakade ukuphila okuphakade futhi kunye kuphela ukuphila okuphakade okuvela kuNkulunkulu yedwa uNkulunkulu futhi siba ingcenye kaNkulunkulu kankulu kakhulu ngangokuthi singamadodana nemadodakazi kankulunkulu. Uma sinomoya kankulunkulu kithi sicabanga njengonkulunkulu, sicabanga ngokulunga nobungcwele futhi sizama ukuphila ukuba simthokozise. Siphe khona Nkosi ukuthi lolo hlobo lokuphila liyongena wonke umuntu abaphakamise isandla sabo nalabo abebefanele aphakamise izandla zabo futhi abangazi phakamisa. Ngikhulekela ukuthi uzoba nabo, siphe khona Baba. Futhi nga uhambo seluqedhiwe, ukuphila sekufeziwe, kwangathi singangena ekuthuleni ngalolo suku naye lapho esingaye kuguga khona neze, singaguli neze, singabi nankathazo neze, kuze kube yileyo nkathi sigcine sinokujabula futhi sijabula, sidumisa yena ngokuba sikucela egameni lakhe. Amen. Nonke nina makholwa manje asiphakamise izandla zethu nje futhi sicile lelo khorasi. Manje asilihamishi usenza lokho umakhelwane wakho Thana. UNkulunkulu akubusise makhelwane, qhawulana nomunye ohleze eduze kwakho. UNkulunkulu akubusise macala omabili manje, macala omabili qhawulanani. UNkulunkulu akubusise makhelwane, uNkulunkulu abe nawe, yakho amathemba akho ezintweni zaphakade. Dok ngiyazi kulapho mfowethu, ngiyazi kade ulapho mfowethu Neville kudala. Kuzokwenzeka ngolunye lolezinsuku. Siyobona umfowethu sewat lapho. Ngiyakuthanda lokho kukhonza emva komlayezo. Sibambe ukumbona lo ongabonwayo ephakathi manje futhi nje simkhonze lapho sicula. Konzeni nje manje.
The message is over.
Umlayezo usuphelile. Ngokukhonza nje. Ukudani kuwe nje umthombo omkhulu uyavuleka. Lokho kwenzi yini into ethize na? Ayikho yini into ethize ngakho ecebile nje nemnandi na? Angazi noma ngabe ukhona yini umuntu okulawo ufuna ukucotshwa nokukhulekelwa. Uma ekhona, thola indawo yakho nje. Leli yini nikazi elisesihlalweni esinamasondo lapho na? Liyeke nje lisale, ngizoza ngilikhulekele. Alizokudingeka ukuba lisukume esihlalweni omunye. Oh, aniyithandini nje lengxenye yenkonzo na? Bangaki abazizwelayo abaziyo nje ukuthi ubukhona bukaNkulunkulu bulapha na? Yilokho engikhuluma ngakho, lokho okufanayo. Uzwa nje sengathi bangaki ozizwa sengathi ubungavele udazuluke kakhulu na? Manje ake sibone nje, uzwa nje sengathi into ethize kuwe ubungavele ofuna ukudazuluka kakhulu niyabo? Sise ukhonzeni sizogcoba abagulayo manje futhi sibakhulekele. Ungeze ngaphango nenekazi na? Gusho ukuthini lokhu na? Umkhuleko wokukholwa yakumsindisa ogulayo. Wonke umuntu emkhulekweni manje lihambi lihamisheni nje lelo culo. Cabangani ngoJesu ephilisa abagulayo, mgcobeni ngamafutha.